tsene ke le nosi ebile ga o bona ga o tlhoke le go botsa re ntse re bereka ga re tlhoke le go ikhutsa ba ntse ba kgoname ba konopa ba ka nama lebogo le matameng ka sembone ke ya tlhame taba tona koreng ka sembone ke rapame ke dula ke shepile long walk to freedom and ke dula ke lebile ke dula ke tibile flows do count man I feel like I'm grown monument I'm moving and I'm getting to the throne le gae ba ya itse ke ngwana wa lapeng bombs don't scare me I just wanna blow bon ke bosi ke favor le khosi sesi majosi ila baba ya penga nga go tsasa le ka pente studio ke mazenge shikwe mona go khensa kabe ke le tsotsi na ke le bo gadipina mama o wa itse ke le bo gama grease ma grease is the hells kabe se ka bone nga be re sa le yo mo kabe se ka jesu nga be ya na rale bon see it now there's go along the way homie you doubt that on dog we can hang I just made forever I just set the level I just put the bevel on another level Jwagara, Rana Jwagara Jwagara, ke motswako Jwagara Jwagara, Lady Jwagara Jwagara, ke motswako Jwagara Jwagara, Rana Jwagara Jwagara, ke motswako Jwagara Jwagara, Lady Jwagara Jwagara, ke motswako Jwagara Ga ba itse gore ke itse ke ditsotsi ga ba ntshose ne ke kotse ga ba botse didimetse ke ba grade ke jakara di jonali bifi se ke tshose yellow kid wa motswana ka motswako ke ba kgaotse the follow my footsteps tsentse re fya bolenyana ke le tshepe le ba khuru and le ba simanyane you wanna take me on okay go siame ga ke hetsa ka lona le tlabe le re go siame ke mo dula situlo doing this with an honor yeah di taking out smashing ga le batle go crossa ke mo kreste ka tshepisa ba simane ga le batle go ithola Cola, scora nga go tshwara le ka cola, fola police a manyeba, chana tswa da, men's in the house, pa, woo, run the whole game, we want the whole thing. Jwagara, Lady Jwagara, Jwagara, ke motswako Jwagara, Jwagara, Lady Jwagara, Jwagara, ke motswako Jwagara.